Abachakala mchakale, obulamu bwakiseera. Abadigida mudigide, obulamu bwakiseera.
Osha!
Ya musekami chimu yuko kukulabia.
Swa! www.mp3ugandanmusic.com.